exclusive.
Yeah. Why two? Awa kasakana abarunda zone. Bandi, ekachirire kwechi tubapere bomfu. Dreya, let's go. Peniko ifwe yakabwari. Tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari. Tulelo mbako fye yakabwari. Peniko ifwe yakabwari. Tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari. Tulelo mbako fye yakabwari. Tuvuka lyonsaka chero, tushanishinala la makero yali mufiroto pa mafiro. Imagine kuwela zero, no mutende panganda ninkondo. Wakwa stable, no simple, kaishi kubombesha kwa chivalondo. Pake chungulo, kumanishe kofye, iya kawadi. Deti andeke, imwe juu. Ali lekano kuya kusaluni, kwa lefume ya munani. Apa fionse ni muline, aba kusunga ni furu panganda. Nala pela kui, wafi. Ali lekano kuya kusaluni, kwa lefume ya munani. Apa fionse ni muline. Peniko ifwe yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Peniko ifwe yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Kuvombesha inchitono ilekeresha nangu wachesha abantu tabalisha balaseka no kulekeresha ifo tulabomba ili yonse nankunganda taishi takyonse kutubwesesha kofye yakabwari ilia mutupela mubike pozari epali yashitako tusaka tubiri nabana famili ine abana babiri tachira pie chibiri kuti mwafuma kukopiri nangu ni matafwari ali leka no kuya kusaluni kwa lefume ya munani apa fionse ni muline aba kusunga ni Peniko ifwe yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Peniko ifwe yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Apa tuafika, life na ikosa, upiti loku. Takulinda lama, abangongole na vena, tabafwayo kumpela. Bante shanga bola, awe vintu na bishupa. Life ya kukuta, kutubwesesha kofi ya kabunga. Deti shupe ya tomato no musaru. Chikuru yaria, family, ivifimbi na ngumurunde. It's okay, chikuru munganda muri nseko. Abana baleseka, nishina ifo tuachindikwa. Noti lionso kutukwa, indalama mumforesha na shichepa. Lunde nipo ya kapenta, notu kuponta. Imo lionse kupata, tulefua kofi ya kabwari. Peniko ifwe ya yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Peniko ifwe yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari. Boss, tupeniko yakabwari, tulelo mbako fye yakabwari.
Ya
yakabwari.
Why two?
Yakabwari.
Bandi, I see you. Wanatemwani
yakabwari.
Mungai
yakabwari.
Te abana yo wapya baisawo selako
yakabwari.
Kefasi Kaonga music promotion
yakabwari.
Nafi mfuika kali tuwesi yakufi yakabwari.